kun radio ni sagale amerikati radio ni sagale amerika sambata fidil batagalgal sa'ati lama folakkada kabe amma sa'ati sadit saganta fanoromo satellite nail satirat tamsasu anharra amma jalqab akkamoltan kawajamto ta daggefato ta kenya akkuma barame qoppiwan turbankana witata amma jimata tisini ihe sine kessa amma tokko fuffille sambattan laman ansimbrange nyu qabadde ihatter qoppiwan kana wajinin mo simbeksi sa'ati aninturu ani tigist gammeti gara qoppi dura dabar uyan baqattota addunya ambarana watabaji tikdama kawajame ola kanaratti gabaasan kenya daawit galmo qoppi addaq inde sekaba adamarra gara sinsin dabarsa
lele tigrayen boda jaun kolole sake sature jarmaya moto mota imma baqattota irtira kaaba tigray jiraatan ilaluf gara sittikani male alasis ibsabase tureni kaaba tigray tikaba qattota irtira qubachisa turan bufata wanbaqattota ishmeelba fi saz jedaman gutumma gututti manchau achike sekubatani ka turan baqattota kuma diddama oltan kesa kuma sagal ala e sabutein sankane akakubain qamne beekse ture elizabeth asland ethiopia ti dubim tun dabata baqata unhcr amas jarmani sani waye baqattota irtira ethiopia kes jiraatani yaddo akakabu biwittim teetti Asland UNHCR baqattoota kana eessa akka jiran dabaafachuuf mootummaa Itoophiyaa gulla hojjetaa akka jiru himte hagayyoona baqattoota shimeelbaa fi saas jiraataa turan 11 adda baafnerraa jette mootummaan Itoophiyaas baqattoota eertiraa buufataalee lamaan lolaan mancaan keessa jiraataa turan adda baasee galmeessaa akka jirudha ka dubbate obbo Tasfaawun Goobazaay direektara dhaabbata baqataa mootummaa Itoophiyaati.
ባለፉት 4-5 ወራት የማጓጓዝ ስራዎች እየሰራን ነው ነበርስ አዲስ አበባም ሌሎችን ቦታዎች ላይ ምዝገባ ያካሄድንባቸዋል
አከዚህ ነው ቦታስፋውን ጆተና ፍራንሽን አንደርባን ካና በከተውተ ገረበካ ተዝገባውት ይደብርሳቱረ እንትነ ፍናኑ ለብየት ካንቲ ገልሜሳኒስ ካራወታ ጅሩ ገቲ በከስሪ ርክን ጃረምነ ፍይ ቡፉታሌ በከታለማን በርበዳን ካና ሞቱማን ዱራንስ ጭፉፍ ሶቻ አዳጎቻ ቱረ ካነ ጅዱት ረኮንት ግራይት ሙደቴ በከተውተ ሽሜል ባፊጻስ ካናፍ ገርጋርስታ ስፈማቱር አደጭቴ ሂሳት በከገሙ ጅት ካነርገሙ ቱሬ ሰበባን ቀነብሳኒ ረኮዲ ቤፊ ካነት ጀጫ በከተውተ ገርጋሩ ባየረ ኪሳ ቱሬ ሽሜልባናሞ ዳንጋ ኤርትራራ ኪሎ ሜትር ድደመቆፋራ ተርገማ አከሴራ አዱኛ ተቲ ቡፈቲ በከታ ዳንጋራ ጥናቱ ኪሎ ሜትር ሸንተ መፈጋቹ ቀበቱሬ ከናፍ ጭፈሙ ፍቱራን ዱራኑ ዋይለኮፍ ሰበላከና ወልቀበቴ ጅሩሞ ዲዮቲፕ ሰላና ጅር ይርበታን ኦቡተስፋውን በከተውተ ማይ አይኒፊ አዳሩ ኬስ ጅራታኒፊ ገርጋርስ ዲያታ ከጅሩ ከኒፎምሰን UNHCR ኢትዮጵያ ኬስ በከተውተ ኤርትራ ኩመድበቶ ኮፊ ኩመቱርባተማ ወልትጅሩ ጅድ በከተውኒ ኩንስ ትግራይ አፋሪፊ ትንፈኛ ከጅራታን ወደፈኑን አባተ በከታ ሞቱማ ኢትዮጵያ ስኒብሳ ሞቱማን ኢትዮጵያ በከተውኒ ኤርትራ ፊካን ገርጋርሰ መሉ አካርገተን ያላን ጅራ ጀዱስ ለሚሊኔ ኤርትራ በቃን ኢትዮጵያ ኬስ ጅራታን ገሩ ኬሱማ ኤርገሉ ለትግራይ ያስ ነገኝ ኢሳኔ ፈከሶዳተን ዱበቱ ገነጃ ኦሊፍ ኢትዮጵያ ከጅራታ በከታን ኤርትራ መቃን ሳከይሩን ፌን ተካ ኤርገሉ ሊኩም ሙደቴ ያስ UNHCR ፊ ሞቱማ ኢትዮጵያ አራገርጋርሰ አርገቹን ንጥውል ፋቴራ ጀዳ
ካምፕ ላይ በነበርንበት ጊዜ የዩዝ ኦርጋናይዜሽን ብለ በኦርጋናይዜሽን ስጠይቅ የሆነ ነገር ታገኛለህ ፍትህም ታገኛለህ ማለት ነው
አከዚህ ደበቀታን ኤርትራኩን ዱራን የሮቡ ፈተበቀታ ከሰ ቱሬ ወልገኝ ዮጋ ፍተክ ጋፈን ዴቪን ያርገና ጥናቱ ወልገሴ ጋፈዋ ጋፈቱ ለሚ ዴቢሲ ከነጅራ ቦደከ ነገሩ ህጻት ራስ ማያይኒ ፊካን ራስ ተው ወልገሴ ጋፈደቅቱ ፈለይ ነርገቱ ወረዩ ዩኤንኤችሲአር ፊ ሞቱማ ሰርገቹኑ ባየል ፋታዱ ፌራ ስቺ ዘብዲንከኝ አይጋ ነጋነከብ የነትቡ ኡመሌ እግሬንከኝ ከነ ጀነ ሂሙን ኡልፋታዳ አጀራ ኮሚ በከታየር ትራካን አብዴቢ ከከነን ኦቡተስፋውንም አከዝጀዱ
አጠቃላይ ያው በተከሰተው ችግር ምክንያት ብዙ ነገሮች ለተወሰነ ጊዜም ቢሆን እንትን ብለው እንደነበረ
ወሊገራን የሮረኮ ሰና ዋንት ገር ገርጭ ተንጅራ ሰናና ለገሩ በከተውተ ረተጃጅል አደጭ ተንጅሩ ቡፈታዋን በከተውተ ረቲ ተጃጅለ ገና ጅራ በሩምስ ስትፉ ፈጅራ አጅሩ ኢትዮጵያ ከሰ በከተውተ ቢዮተ ደሚጃራ ዱፋን ገረሚሎን ተካቱ ጅራታ አጅደሞቱማን ኢሳንኩኒሲ ትግራይ አፋር ቤኒሻንጉል ጉሙዚቪ ኢንተርኔጅራቱ ኢትዮጵያን በየበቀቶተ ሲመጥ ቆፋሚቲ በየበቀቶተ ወምሽቱሌ ፈከኛፍ በየተውላ ሱዳን ፍኬኒያ ከሳ ለምለ ኢትዮጵያ ኩመሰደተማ ወልቱ ኮሉ ገልቱማ ጋፈተ ጅራታ አጅድ ረጋኝ ዩኤንኤችሲአር Bakatoni Lotin Biakuni, Akabi Juraniti, Rakogara Garaka Kabanimu. Gitauni Shetu, Bakata Romogan Sagali Olive, Nairobi Jirated.
Bakatoni Roma Hanatinchik, Amabuda Hesijerani, Malif and Nanin, Bakatoni Toko Legal Mau Hinjerani, Malif Camping Hatch of Mukhacha Sana Rahanke, Bakatoni Romuda Amasini, Bijada Fani Akesa Kanjeran, Galmau Afi, Humata Kale Hindandani, Bakatot Hedura Hakesa Tihira Ramayo Kinchink Amajerani.
Bitotesada Bekanutre, Motuman Kenya, UNHCR. Saganta bufata bakata biye tikes jiran laman dadabi fika kuma cufu torbe lama kesatti akadiye sukana jije ture yeros manni murti biye ti giddu senun murte kana jaf ka turse yotaw bodagaru motumman kenya mare UNHCR walinga ges jiden dadabi fika kuman watabaji kuma lama abdedemi lamatti akacufaman waliga lera jade bakatton bufata kana kes jiratan waye murte darbe kana suda kamna jadu bumalka Hussein Ali dalata oromo dadab jiratani ilmota kakakaban obbumalkan ganna kudashani olif bufata bakata kana kes jiratan
akum haluma UN ni gote tana jennetu mata ujira aske shani basna UN ni hiti numajacha jirani ilmu fi hada manafi yakabade Nairobi demu dandawo kharan namak abani asin mo garabirat liud ni majette Somalian kan mo be tura ko jira asin bi yud ne se rakko san chaate jira wonina namfuru mata jedi su tokolle wanjiru latin fakat
murte Kenya nduba commissioner da bata bakata UNHCR Filippo Grandi president Kenya tawlin imum kan latin mare tani turan mare masara Kenya tigge famet Fred Matiangi minister dimke so Kenya bufatalen bakata bakakup suma da bata tawin qaban jichun dubatan mare kan ratis commissioner Grandin aga full drain bakato takana addabawti motumma fi sabni Kenya tumsei sane akadai murrega fatani turan kuna taw male amma hala wata bajji kuma lama abdedemi lama boda jiru ilaci sai bakato ta dadabi fika kuma kai sijiratani fi wanti mamin jiru jiru bakatoni fi bakabwan bakatota misensi korea wasa bakatota dadab akasiru
marina dati gege fa munjiru kan ma media rat arginu fi saba kana fiyo kana mana mana lakau wana kana jira muko ba farafudu wanjiru diote galle kana boda bakatan kama kataye akasuma la fada dabiti mo wani di double registration jira to jira kana le damba afna fi wonto gara gara ti fi ko na dani garummo aga maine galle ine galle nun jira to majirani so acin boda wanna ta u himbeku
wata bijji didama yomar jar mayana dunya guyatti bakatota dunya rajirani tiyada tuda UNHCR wajiramu message ne birra kale sa ef saba seni lakofs bakatota dunya ra miliyona 70 miliyon to kafra kage ifom sai lakofs na mota ke bukani kabara darbera ibenta afur kadabale ere namota miliyona 70 miliyon to kafur ke era bakatan kesa miliyona 20 ja to kafur bakatota biye sanit debi windendenye da jade UNHCR kesuma ra kona genya Ethiopia nano Sahel Mozambique Yemen Afghanistan fi Colombia timudate kofan namoni miliyona 2 to kasa di ol ke era kabukan ibsasatin ere Baranas lemmilin Soria, Venezuela fi Afghanistan, biya bakachu sarakato kwa gasa dika kapatan yotan, Afrika kisa barakuma lama afkurato kwa kaundo fti Sudan kibba, lemmilin shikan kisa bakatan biya sarakajal kabarajir turajar UNHCR. Kabasa kali Amerikaf, Galmurait, Adama.
Takuma motu mota halikar karsana no tigraif iatu atataman hofo ya udide, dekar simalak asirriti nkinna muftanan, Belli barakul esagal saddetta miya furkesa, Ethiopia kesatti ummata miliona tukko olfite, ammas mudachu malaje chudan, kibt atadarbe kana ake kachisera. Abani kun loltoni Eritrea na anno Tigray kesa akabhanis, ibba gucchu itifufera, gabasa gutu tujure horatu ees.
Ittigafa taman imma gargar sanamuma katukumma motu mota Mark Lowcock, walgei umfa kangula nagee gumsa kan idleenta inirrat kalesa kadubbatanit, Tigray kesa amma belli jiraje chusani, Ipsisan barri faman kinnan radio sagale Amerika rak abejra. Bulchin se Tigray sababa belan namni du'u gabasera jiran. Batle tanan kesa Tigray kesa qofawton tan afarif nanno amara kesa le halli jiru kamma chufte ma jiraniru. Torbandar tokumma motu motaf michonni gargar sanamoma lolli akkad abatuf gargar sanamomaf dandin akkasaqam wamicha tatama dabarsani turan. Ummat Tigray kummi ibsadif kummi shantamni bela anika jiranif Milyon lama ittidabalammo afan bela jiraachun gabasa mejira. Jarmen gargarsa daimani UNICEF gamasan, ijoolleen 1933 ta'an, hanqina nyaata haman kan isaan mudate ta'uusaaf, naanno Tigray dhaqqabuun hin danda'amne keessa kanneen jiran immoo qarqara du'aa jiraachuu gabaase. Rakkoonju ballaadha Lowcook akka jedhanitti baasisa daasaa keessa erga rakkoon sun dhaqqabee jalqabee dhaabolii gargaarsa namoomaa 123 naannoo sanatti kan bobba'an yoo ta'u har'ammoo dachaa 10 kan caalan jiraachuu dubbatan. Lowcook akka jedhanitti garuu fedhii gargaarsaa dabalaa adeeme hanqisuuf gargaarsitti dabalaa saffisuu qaba. Tokkummaan mootummootaa uummata 5,500,000 hanga xumura waggaa kanaatti gargaaruuf kan oolu gargaarsa doolaara 1,800,000 gaafatee jira. Kana keessa baatii adoolessaa dur doolaara 1,200,000 barbaachisa. Tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddariittiin Biriteen Baarbaraa Woodward akka jedhanitti beelli kun sababa hongee yookaan hawaasaatu hin taane murtii warra aangoo irra jiruutiin kan dhufe jedhan. Mootummaan isaanii Tigraay keessatti haala uumameef ragaa qabatamaa qaba jedhan.
I should say that the UK is confident in the reliability of the data that has been presented by the UK.
Britain ragaan tokkummaa mootummootaa dhiyaate amansiisaa ta'uusaaf ofitti amantaa qabdi jechuun barbaada. Midhaanni meeshaan qonnaaf qabeenyaan barbadaa'uun isaanii ifa galaadha. Kanarraa kan ka'es uummanni Tigraay 300,000 ta'an erga beela Somaaliyaa qabee haala argameen beekaminiin beelaaf saaxilamaniiru. Kanneen miliyoonaan lakkaa'amanis sababa oomishi isaanii adda citeef rakkoo wabii nyaataaf saaxilamaniiru. Biriteen har'a paawundii 16,700 itti dabala Itoophiyaaf kennuuf labsitee jirti. Kunis erga walitti bu'iinsi sun baatii 8 dura jalqabee qabee paawundii 47,700 gumaachiteetti. Miseensonni gola nagaa eegumsaa sagalee tokkoon lolli dhaabatee gargaarsa namoomaaf daandiin akka saaqamu akka gaafatan waamicha dabarsina. Loltoonni Eertiraa Itoophiyaa keessaa bahuu gama ilaaleenillee akkas jedhan.
We were told in March that Eritrean forces would be withdrawing. It's now June.
Humnoonni Eertiraa baatii bitootessaa keessa gadhiisanii bahu jedhamuun nutti hime. Amma kunoo baatiin waxabajjiidha. Kana caalaa boodatti harkifachuun irra hin jiraatu. Qonnaan bultoonni sababa hookara jiruun waggaa dhuftu biqiltuu dhaabuu hin danda'an. Yeroon isaas itti darbaa jira. Hookarri itti fufuun uummata Tigraay barana qofaa otoo hin taane waggaa dhuftus beelaaf saaxiluu mala. Uummanni miliyoonaan lakkaa'amu jireenyi isaa egeree maal akka ta'u hin beekamu. Furmaati jiru ifa galaadha. Lola dhaabinsa gargaarsa namoomaaf daandii saaquuf marii siyaasaati jedhan. Tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddar Itoophiyaa Taayyee Asqasillaasee Amdee haalli naannoo Tigraay keessaa irratti golli nagaa eegumsaa ilaalchi ittiin kennine jedhanii gabaasaaleen dhiyaatan ol kaafamanii afarfaman jedhu.
The report that was presented by OCHA regarding famine in Ethiopia which
beela Itoophiyaa keessaa ilaalchisee gabaasii OCHAadhaan dhiyaateef qorannaan isaanii kan nuti cimsine itti waliin galin haala akkaan dadhabaa ta'een walitti qabame. Mootummaan Itoophiyaa sanaan waliin galle haalli isaanitti ragaa walitti qaban ifaaf hunda kan hammate miti. Meeshaa isaan ragaa ittiin walitti qaban sirrii miti. Ganda baadiyyaa Itoophiyaa keessaa ragaa walitti qabuuf mobaayilaan fayyadaman. Innaan kana jedhu haala namoomaa keessuma beela ilaalchisuudhaan Itoophiyaarra dhiibbaa kaa'uun sirrii miti jedhan. Deeggarsa gargaarsa namoomaa Biriteeniif Chaayinaa akkasumas kanneen biroon gargaarsa namoomaa godhaniif ni galateeffanna jedhanii kan hafanillee akkasuma rakkoo nu mudatee jiru hanqisuuf cina keenya akka dhaabbattan waamicha dabarsina jedhan. Loltoonni Itoophiyaa Eertiraa keessaa bahu ilaalchisee illee gaafatamanii dhimmoota teeknikaaf akkaataa hojii adda addaan boodatti harkifate malee dhugumatti yeroo dhiyoo gadhiisanii ni ba'u jedhaniiru.
An dhageeffachaa jirtan sanbataa fi dilbata saatalaayitii Naayilsaat irratti an darbu qophiilee raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaabbanni mirga dhala namaatiif falmu Amnistii Intarnaashinaal hayyadureen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa ji'ootaaf humna nageenyaa mootummaatiin mana isaanii keessatti uguramuun na yaaddessaa jechuudhaan ibsa baaseera. Dhaabbatichi ibsa kibxata darbe kana baaseen obbo Daawud erga ji'a caamsaa bara 2021 as mana jireenyaa isaanii keessatti uguramanii jiraachuu ibsee mootummaan haala isaan keessa jiran kana sabaaf akka ibsu gaafate. Itti gaafatamaan sabquunnamtii yeroo adda bilisummaa Oromoo obbo Lammii Gammachuu karaa isaaniitiin dhaabbanni isaanii jechuunis adda bilisummaa Oromoo haala obbo Daawud keessa jiran hin beekuu jedhaniiru. Aangaa'onni nageenyaa dubbisne obbo Daawud mana akka hin baane eeggamaa jiraachuu isaanii quba hin qabnu jedhan. Gabaasa galmoo Daawud roobii darbe qindeessettan sin dabarsa.
Dhaabbanni Amnistii Intarnaashinaal haala obbo Daawud ibsaa caamsa 3 bara 2021 as keessa jiran ilaalchisuudhaan ibsa baaseera. ibsaisaan amnestiin humnoonni nageenya mootummaa Itoophiyaa mana obbo Daawud eeyyama mana murtii malee sakatta'anii meeshaalee elektirooniksii akka fudhatan isaaniin ammoo mana akka hin baane manuma isaanii keessatti to'annoo jala oolchanii jiru jedhe. Dhaabbatichatti qorataa mirga namoomaa akka gaanfaa Afrikaa obbo Fissaa Taklee dhaabbanni isaanii haalli kuyyaachifnaan akka ibsa baase dubbatu.
እንደምታውቁት እንግዲህ አቶ ዳውድ በ2018 ወደ አውሮፓ ናቆጣጣ ከተመለሱት የተቃዋሚ ፖለቲካ መሪዎች አንዱ ናቸው። ወደ ኢትዮጵያ ሀገር ተመለሰው በሰላማዊ ፖለቲካ
አከዚህ ደግሞ በፍሳን አኩማ በከሙ አቡ ዳውድ ግግስቶተ ሲያሳ በርኩመን ማፍቁደ ሰደት ሲያሳ ገመነጋንርማቹፍ በየት ዴቢያን ከሳ ተካ ሳምቦደ አማማልቱ ታይ ጆታን ዱራ መነሳኒት ሰከተይን ዘርገገፈሜ ሚሻሊና ከብልብላ አርካፊ ላፕቶፕ ይርገፉደተሜም ቦዳ ነሞነች ቱራኒስ ይደመኒጅሩ እርገሲ ይገረመነሳኒ ደቁን አቸከይሳ ገድበውን እንደንዳሙ ኦቡዳውዲን ብልብላን እርገቹኒስ እንደንዳሙ ኩነጋ መነሳኒ ከሳ ጅራተኑ ይመለ አኩማ ይዳትላለማ ከነመለይ ሲመትሳን ረትበነሜ መነሙርቲትን ያንኔ ከናፍ ፍሰገኛን ዮካን ይመትስሪና ከይሳን ረትበነም ዮካን አሞ አከብልሳ ለከፈመኒ ከሞቱ ማጋፈነ እጅቹን ድበቱ ኦቦ ፍሳን ኦቦ ዳውድ ብልብለዋንን ቀምነፍ ደርቤስ ካራኑ ደፈኑን ዋይሳኒ በከመዋንን ጅሬፊ ነሚኩ ረኩኛ ተደቡ ፍሌ ሳት ለሙደንደው ከናፍ ወንኩ ያደሳዳ አጅደን የመከነ ላልችሱንስ አንጋው ተሞቱማ ኢትዮጵያ ጋፈተኒ ዴቢ አርገቾ ከንደንደኝለ ሰገለ አሜሪካ ፍመኒሩ ኦቦ ለሚገመቹ ኢትጋፈተማ ሰብቁንም ቲየሮ አደብልሱማ ኦሮሞቲ ሁምኖኒ ነገኛ ሞቱማ ጫምስ ዘዲ በረኩመለማ ብደሚ ቶኮ መነጅሬኛ ኦቦ ዳውድ ኢብሳ ኤርገውምናን ሴናኒም ቦዳ ሜሻሌ ኤሌክትሮኒክስ ያከ ሞባይል ፊ ላፕቶፕ አከሱመሲ ከመንሰነ ከሰ ቱራን ነሞት ሰዲ ጀቹን ኦቦ አቆኖሌ ኦቦ ዩኑስ አሊፊ ኦቦ ስራይ ሱሌማን ፉዳኒ ዴመኒ ሀገር ራይ ሰቡቴነ ሞተከና ህምቤ ከመውጅደን
ኒት አከዳባት ኤርገጋ ፈታቴን ቁራወታሜቲ ዋን ሳንኬሰጅራን ቶኮ ዋንበክ ነው ልብለቁንን ተርካንካም አኩመን ስለስኒ እንጀደ ነምኒ እትሴኒ ዱብሴ በሁን ደንደው ኢሳንኔ ገባኒ ነም ዱብሱ እንደንዳን ኒዱኩቡ ፈያዳ ጅሩ እንጅረኒ ዋን ቆበቀም ተርካንካም ማሊስ ኤርገጉያ ሰነዳ ብልብላር ካንካበኒ ነምኒ ናኖ ሰነደ ቁን ጅሩ ሙጫዩን ነሙንት ገበየን ወሃቶ ኮቶኮ ቢተጀዳን ከነሌ ሂሮ እቲን አርገነ ዱብሱ ሂናርገነ ካናፉ ዋን ሳንኬ ሰጅራን ሚስ ጋፊ ጉዳ የባዳ ዳት ጋፊ ተኤ ሚዲያ ላይ ዳዳ ሲሮ ጋፈተኒ ወሪ ኢንተርናሽናል ኮሚቴ ኦፍ ሬድ ክሮሲኒ ጋፋ ጫምሳ ዲደሚ ቶኮ ካ ዴማኒ ኢሳን ዩ ካራራቲ ዴቢ ሰማን ሂሬ ኢቲን ሴነኒ ነመከነ አይድሬዳን ዱብሱ ማራከን ጅሩኩበቱ ኢናርጋኒ አማራ
ዲመከነ ወልቀበቴ ቃመሞቱ ማጋፈተኒ ዴቢ ሲነርገተን ጅራ ደርቤስሞ ዮ ዋንቲ አርገም ጅራተ ሞቱማኒ ሂማተረቲ ባነጅራ ኦቡዳውድረቲ
ኤጋቲ ከነ ታቴ ከነ ቦደኑቲ ከነ ቤስክስኔ ቦርዲ ፍለኖ ፍዳ ቦርዲን ፍለኖሞ ቃመዲ ሚሳላሉ ጋፈቹሳ ኑ ፍፍሴትሬ ሳባናለ ሳቦደሞ ቦርዲን ፍለኖ አመለይ አዱም ሰረንጅራ ጀድ ካናናለቲ ኑቲ አኩሞ በከሙ በከነ ከሰት ሙርቲን ነሞታ ጣበከኛ ለነከዳባት ወገኖተ ገመይ ፊ ቆንዳሎ ተዳብቻ ሄዱ ሂዳጅረኒ ይሳን ኩን መታን ሳኒ ሙርቲ ሲያሳደከ ካምባ ካናፉ ኑቲ ቃሞቱማ ጋፈን ሙለ ዮ ኤሳካም ኤኙን ጋፈን ከነቱ ከነተኤናን አካቲኒዳ ካኑኒ ቦርዲ ፍለኖ በስኔ ቦርዲ ፍለኖሞ ኦርዶ ፋንጅራዳ ካይኒ ጀሩ ካናና ለዋን ዴማሙ ኤኙ ነከጋፈት ኤኙ ኤሰዴን ተከጋፈት ዩ ቢታ ነመጋላጀ
አምነስቲ ኢንተርናሽናል ኤፕሳይሳኒ ኦቡ ዳውድ ዋን ሳምበርባችሰን ከነከኛ ታፊ ዮሩኩ በቀበንታይሲ ቆርሲሳኒ አከዱራዱ ሜረኮሬን ቡን ያዶ ቀቡለ ኤፕሴራ ኦቡለሚን አብኒያባው ሀለ ከነማለው ደፈቲጋፊ ጅሩፍ ዴቢ ከነኒ ጅሩ
ኛታ ከነሳን አርገተኒ ንስ እንበኑ ገሩ ሙጨዮን ኢሳን መነሳን ጅርቱ ሰና ወጅራን ቃምኒ ሞቱማ ሄጋ ጅሩሱኒ አከሳን ዋቶኮ ቶኮ ገባኒ ቢተኒ ከራና ነዋዳ ካንደገኝ ካናናላ ዋኒ ጅሩ አደባሱ ማጥቆ እንደንደኝ ዋን ፈያፍ ሳምበርባችሱ የሮጀል ቀባ ኢፍሳን ሊበዴ ያዋንቴ ኢፍሳን ሊበሌ ሰኒረት ዋንቴ ሳካናካና ቦዳ ሼኒ ሙጨዮን akkasheen karaa namoota eegdota sanaa isaan waliin akka bitamuuf kan dhagaa jirru.
Haala mana obbo Daawuditti erga caamsisadii bara 2021 kaasee ta'aa jiru hangawota mootummaarraa odeeffannee turre dursa ka gaafataman dubbiimaan koomishinii poolisii magaalaa Finfinnee koomaandar Faasii Kaafantaa dhimma kana poolisii federaalaatti harkaa qabaa jechaan dubbatan. Obbo Jeelaan Abdoo dubbiimaa koomishinii poolisii federaalaatti akkas jedhu.
Leessoon alaawwakkuma giri ganaa ahunnoo ganaa an ta'e nagartee handi gizee xayyiqoo hin abbaan safattuu haala yaallee dhammoo ucciinuu hin abbaan waan gineen.
Akkas jedhu obbo Jeelaan. Ani waan kana waan hin beeku yookaan quba qabu hin jiru amman sirraatii dhagaa jira. Kanaan duras namni takka na gaafatee ture alas obbo Daawud hin hidhamne turan. Ammas deebiidhaan hidhamuu isaanii waan hin odeeffannoo hin qabnee fi warra aangawootaarraan odeeffadhaa jechuun deebisan. Amnesty International ibsa isaatiin obbo Daawud yoo akka qabaatan mootummaan seeraan mana murtiif akka dhiyeessu ta'uu baannaan garuu mana isaanii keessatti akkasiin utubanna jalatti eeguun seeraan alaa jechuun balaaleffate. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galma Daawit Adaama.
Godaantonni Itoophiyaa 80 caalan biyya ofiirra ka'uudhaan Bosaasoo Puntland ega dhaqqabanii booda dararaa namoonni seeraan ala nama deddeebisan irraan gahaniin kan ka'e waan harkaa qaban hunda fixatanii biyya ofiitti deebi'uuf murteeffachuu isaanii ibsaniiru. Jaalanneetu godaantota amma tokko bilbilaan dubbisee kinuuti.
Biyyaa gaafa baatu eessarra baatee iddoo amma jirtu geesse meenatti. Somaliland? Warri nama ceesisan. Qarshii biyyaa moo?
Baqataa Kabiraan Abdul Qaadir Mahammad jedhama.
Karaa gara biraa taarifa jedhanii dallaala waan akka yaadeeme eega deemu immoo eega badaatu rakkoon cimaa waan jiru karaa kanarra mul'annu waan jiru kanaaf gara biyya biyyatti deebi'uu murteeffatte.
Maaliif jalqaba baate biyyaa?
Jalqaba hunda lafa tajaajilee tunaan biyyaa bahe amma biyyaa fayyada biyyaa bahe Itoophiyaa irraa karaa jijjiga tuufe jijjiga irraa Wacaalee achirraa Argiisaa achirraan yaa'u magaalaa Sumaaleetu jira achirraan gara fakkaatu.
Egaa dhufte achi geesse booda akka yaada kee jijjiirtu maaltu si taasise?
Waan duraan biyyatti ra'aa sanaan meeshaan rakkoo jiru jaa waan argeef kan maafin waa'ee karaa baaraa dhumaatii namaa baara gubbaa taa'ee waan tureef kanaafin rakkoo kan argee qabu fakkaata.
Baqattummaan biyya namaa amma turtee jireenyi keessan maal fakkaata ture?
Amma bakka jiru kanatti jireenyi keenya bareedaadha. UNICEF aadaan ministeera bakka isaan bira jirraa Puntlandii amma rakkoota kan qabna amma nagaa qabna.
Ega galuutti murteessitanii booda achitti isin fudhatanii?
Achitti nu fudhatanii waan hundaa uffata illee bakka irri ballee nyaata waan hundaa dandaalii nama dhukkubsate illee akkuma dawa jira bakka amma kanarra jira.
Nama meeqa taatu warri deebi'uuf murteessitan?
Ilaafa namni beekuu murteessine hedduudha bakka bakka jiran malee dhaabbanni isaanii kun magaalaa kana keessa bakka bakka jira. Saddeettamani isaanii mana afur jira bakka afur jira nama saddeettamani wayii inni bifa bal'ina harri beektu keessa jira amma bakka dhaqaa amma jaayii nama sagala akkasii waliin jira.
Biyyattiin deebi'aa jettee yeroo murteessite waajjira isa kamitti dhattee iyyatti?
Jireenyi tokko jiraatuu waan akka qomee maalfaa namaa kennu achi dhaheetu biyya keenya galuu barbaannaa biyyatti deemuu barbaannaa jedhanii akkasitti nu fuudhanii gara.
IOM.
Kanatti nu geessu jechuudha.
Isaan bira jirtu amma?
Isaan bira jirra.
yoomitti deebitu amma guyyaa saa bartanittu?
Guyyaa guyyaa fedhan akkasitti eegala jireenya guyyaa.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala sa'aatii 2:00 walakkaadha qabe amma sa'aatii 3 sagantaa saatalaayitii Naayil Saat irratti hambataa fi dilbata irra deebiidhaan dabarsuudhaan har'aa asirratti raawwatu. Qophiilee qabnu wajjiniin wal simbarsiisaan turan Tigistii Gammeeti. Nagahan.
Patula Pe.